nimechoka ku manifest. The storyteller.
Kwa giza don't trust every light. Magoti kwa flow niliku trust every night. Msoto si niceness, unaseti machin kwa pochi. Na kwa darkness, ulini equip na tochi. Road to recovery, bado sijapona. Siwezi kujuda zata kama sijakuona. Na vile nilikuwa msick, nobody my circle knew. Jeremiah 30:17 ni may circle Joe. Sasa ndatishwa na nani? Adu yako na insomnia, nasikia lali msho. Jeshi yangu ni jalali, true story, amenitoa mbali.
I feel like this is the end. Is this the end? Imejipata deep end. Is this the end? I feel kama ja anani test. Nimechoka ku manifest. Nimechoka kupiga chest.
Shaka nyanganya matrao na mashati. Love ya binadamu bado ukam na masharti. Niliona niwache kukushuku ni kushukuru. Auchelewi kalamu ya kuku ikikukuru. I felt alone almost in kind secrecy. Big up na na mom's friends na CKS. You don't answer on time mama, I'm just petty. Zile vitu liombe kwako ja, I'm still waiting. Na finally niombe niwe wealthy, now we still hating. Sasa ndatishwa na nani? Adu yako na insomnia, nasikia lali msho. Jeshi yangu bado ni jalali, true story, amenitoa mbali.
True story, amenitoa mbali.
I feel like this is the